Ɗoyo studio tamani keɗe kabaruji amin e fulfulde
sakiraɓe heɗiɓe jamale moɗo ɗe gone bete aljumare sappo e tati lewru me hitande 2022 yamde diana ƴaɓɓori ka silma sappo e tati ousmane ñal bullu kabaruji ɗo mamadou watara to ɓoggui jande to gollirɗe yigaji mali fou garan landere ko gollata eno gollirta o kabaru hokkama alal bare ƴaɓɓina leyli batu conseil des ministres baale kumminiɗe yogaji baale kumminiɗe golle yigaji jettinde dabere kakolaki yalla golle muɗum on waɗa no wirani laninaji ndungu 2022-2023 ana gonde e yarude no yiɗira ley mali gouvernement o holiti wiide hokkugol engrais ngaji wattu joni o waɗi fa ko yata capanɗe joyyi ley temedere kabaru cellal min kala hala nawalla konko e wi docteur en ko yata yimɓe sappo ley temedere on keɓata o nawalla wattu yoga illa keɓina e duuɓi capanɗe jeegon e joyyi heɗum watta nawalla konko hono o sawrirde en keɓa jaabuley journal ngal yiɗo yoni sembe kabaruji beeta ko bisimilla moɗon heɗade studio tamani ministre kumminiɗo ittugol jawdi ɓami sariya keso ɓamagol darantoɗo wadde horgoji golle yigaji jomum daranto wadde lugongoji gollerɗe ittoje kanŋe gondude gollude leydi malindi nde dabare ɓamama ley batu conseil des ministres gaɗaɗo alal bare ƴaɓɓina nde les communiqué conseil des ministres oɓe kollitiwide jomum daranto wadde ngo horgo yalla golle yigaji ana jottine e hirwude ley mali mamadou samaseku
kawral heɓama dow golle o hakkunde gouvernement mali e gollirde eventus mining e mazar sénégal banggal ko ɓaɗi millioji temeɗe jeenayyi e capanɗe jeenayyi e jeɗɗi sefa jawdi wakande fourba les communiqué batu ministry en hultan wiide oɗo golle ƴewtagol hangol waɗede e ley balɗi temedere e nogay latto sababu gouvernement mali ɓeydoro faamu dow kabaru yigaji leydi yalla sartari no fewiri keɓe majje oɗo kabaru o welan sanne gaɗoɓe imma daraji banggal yigaji leydi mali saabu ley tongande bureau vérificateur général hitande 2019 holtama wiide ko ñakki ley kabaru muɗum na ɓuuri milliard uji capanɗe jeegom sefa ndenno yila ɗeɗo pelle ɗe yo keɓe yigaji leydi ɗi jogore no fewiri caggal haɓurimo leydi mali ndi yo tato ɓerdi leyrude afrique banggal yigaji leydi ana woodi ɗum nawtorgol damaji latigol sababu keɓal sukaɓe hewɓe ka ɗum wiyata fewi caggal fratiji yonkiji mabɓe e kaya ɗum dow hawalu micciten wiide ley laamu kay to keñaba tun ñalaɗe sappo e jeɗɗi noga ɗiɗi avril hippugol nokku damaji masibini yimɓe sappo e jeenayo
fedde noddirtende coalition publié sikki vous paye ɗum wonno ko dartata illa ko ɓooyi gollirɗe yigaji lande ko gatta ɗum wonno ko holliti wiide hoorejo mabɓe abdoul wahab jakite nenno omo darta horgo ngo waɗa dow banggal keɓal kañi e hawalu ko metti o wara fi tabagol laamu o sariyaji ɓameɗi dow jottingol golleji muɗon keɗe ko wi mariame koulibaly dow faccitago alisise
minen ka wona lugagol banggal jawdi tan won komin jiɗi nde oɗo nokku miɗen jiɗi golle o waɗele gollirɗi fuu nde leydi mali ndi ɓuuri fuu nokku kumaniɗo hawalu so laamu leydi ndi heeɓi jokkitade oɗo golle fa yihi kaddi muɗum ɗum ka ana moƴƴi so ɗum ɗo ɓettike jababuji garoji fa heeɓe caggal oɗo golle dabreji ana hani fihede yalla yimɓel kamɓe jukkede ana jukke kamɓe faaɓede du faaɓe miɗi miilal tongande hitande 2019 mo vérificateur général o yaltini min gaɗino immadaraji ture ɗati jaadonoji ɗati ɗi bureau vérificateur général o hollitino yalla ñanɗe bonɗe yuruku yuruku le ngalɗo gollal ana heɓa guttude minen ka mi miilay fewi so ɗiɗo immadaraji ɗiɓe kaale haala muɗum woni ƴewtade jawdiɗi gollirteɗi le ngalɗo gollirgal ana heɓa lawol
ɗi kabaruji fo andon sakiraɓe ɗo mbawi waɗi dow bembe annde ɗe dow hella men facebook kañe compte twitter ndungu 2022-2023 ana wondi e lanndade le mali gouvernement o waltini hakkillo wiide engrais ngaji dokkete law hikka ministre kumminiɗo keɓal e ittugol jawdi holliti wiide saabi ɓeydugol coggeji laamu o milliard ngaji sappo e jeɗɗi sefa ittata dow wallugol watta fa ɓeydure ɗen famu keɗɗen alisise sida seɗuɓe
le temdere kaaki kasindinaɗe demal fuu demoɓe heeɓi hen deɓe sappo le wi ministre kumaniɗo keɓele leydi al huseini sanou
la flambée de prix de
yentugal choggol winne no wala hono ko suudi fe goto hande ne adniyaaro gali semde ton en mi wadi imadraji yalla winne ko heewi an heban natale leedi meden nyalde nyalade waranda mi wawa halde le wakkato o winne ko hani warda ga buda fe bad sappo e joyi mi ga e horejo de fedde semde te me jantidi o wi temdere fu ko fatta cefane joyi sedan winne an hani nadde andu lawal warda winne ko hani wadede hono bambar en nannan mudu ne winne an hani nadde watoto ndu lewru me
kitato demo be ka holiti wiide dido kaaki demal tan wondi domde mission tinde tan wiide rafi hebugol engrais o kutteje mudum mata no masanne le demal rimo le campagne bettido makanja keita demo
le ndu lewru men mi wadi winnigo inde jama ko han hokkede windene gafa handa men mate natko winne fu lam amen kitato
ko serti eto yorosoto ka demo be holiti wiide nokkule yogaji kanyu en ka hebi kaaki mu en demal
me hebi ko yata bote temdre cefane jetti winne ko watta hitoko gako han wadade bambari en nannan mudum duuke heba ka to hon hono posone pompirgal hudo hon du wonku wolli magasin ji amende be wi so men kaja fu mede wa yedim bamya
michin tinde tan wiide leedi malidi woni e darne arande le balere afrique demal rimo
basi hakkunde jalleñe jam e gondalle de yare dum wonno sisili yambere nayberde festival bolon kando wadde kolon jeba de yambere fuddana aljumare handen sappo e tati lewru me le ngende ndi jukina fa sappo je lewru me ndu e kuncani mbedo hore hawrbe hen juran le region ngaji kewdi kabe kolitido wala fu juro cagal leedi me ndi hawrden hika sabe uddugol keri leede de abdul berte kuncani do hore festival bolon kede ko wijene bu on a dit de facitango alicisse.
Dans notre cercle il y a beaucoup de conflits.
Le cercle amen do basiji ana hewi sanne hakune durobe demobe fayeto yimbel nyungitibe warde tawtude men do yurbe le wuddu leedini nyande fu atawan walde woni hakune mabbe yimbel jodibe dobe sabi nukulato be baye wadde demal mabbe non sabi so biide wajibi min chubo odo sisili yalla dido tidalaji ana hebene jogolan yalla yimbe du ana jaba nangondira joddo fa jampoyo hebele cercle kolon jeba rewbe gombe do amen do wattu e juude mu en sowde kebe mu en beedo rewbe ko heewi sembe golle mu en o fu atawan waytidde kulleji kebetede demal woni be ngala nokkutu be baawi hollude yimbe ko be andi nako be baawi wadde
Sariya Mali wulitake ministre kuminida hajuji Francis Ngondi sel Jean Yves Le Dirian do horngo memugola jawdi suudu baba Mali e bonandaji goddi ngo wulitango ngadango alal bare sappo e go lewru mendu juge d'instruction pour économique financier bamako darti e Jean Yves Le Dirian warde notade nyande altinaire no gay lewru juin warorundu wad note do honoko o wulita wede o wadi tafonka wala fuko kedor sewi do ngol wulita gol ka sebo hakkile en yogabe kolti wida dum ana baa beddu tidal hakkunde de leedi didi faabe dure den fam ke den adisi sita sidube
le wi andan be kabaruji bilide sariya le leedi malidi noddugol odo ministre leedi france yeso suudu sariya leedi malika na tiide heba lawul do tawede mudu fu be kolti wida o mo waawi jugeere faiso o wala le lendi ibrahima khalil touré juriste
wi garo statut du monsieur
de kabaru tonnego jean yves le dirian nato sabe wadde torra mawdo kasin hakkune leedi malni ka leedi francine ne waawi tawede horebe leedi france jabbata fey hokkude o gorko haalaado tajobe kite leedi malni kambe pe horme be bede waawi tongude mo so salki warde notade noddagol lamko leedi malni
procéder à son jugement et le condamner par contumace
yimbe la andanbe kabaruji bilide politique ha holiti wiide o do golle ka waranti dinde kulidal hakkune leedi france ka leedi mali balan jakite politologue
kawral hakkune mali ka france ana tiide hannen fa wala sedan dum ko naati sabe tongegol o gorko antitredo Jean Yves Le Dirian to tajobe kite leedi malni torraji mudun ana way mawnde sanne fa ko yimbe mile sabe dina dudu way natade sabe darnde kawarju fu hakkune leedi malni kan e leedi francine
mission tinde tan wiide ko o nodda warde mudun ko ilal hitane 2015 wadi le ndedo hitane gollirgal leedi france goto mo bingel kanko Jean Yves Le Dirian wonno horejo mudun hebi marché dubi cowondirdi mu inde passeport biometrique leedi malindi juge en commune 3 pamako doka ana yidi andude so tawi kanko Jean Yves Le Dirian on autorke darne ko o jogino wattuno wonno ministre kapitobe leedi France fo hokke o do marché
jonte didi ciagal julde nde lumoji bamako yokaji kay ana fandi ko natte misal hono lumo meddin no dirtengo suguni kura lumo go ana hewi kulantereje doni somayiji do kulle kecce ka sodobe ana fandi ko ngara dum wonno ko kambe sottobe kuliti wide o kabar ana wembi julabe yogabe anni ko adama jigiba hebini o yottike lengo lumo do faccitango alisise sita sidebe
aisha yo njeyo kulle kecce lumo meddin kura o do debbo mo du mudu warta debbe sappo ka siti ko client be fuddi fandude ana heba balde seeda jon
mira chotta bibbe ledde ka en luuji le wakati julde ne ga handen luuma wala san ku buri heewde fu a tawan le patta kon julde ne men wada ciogu des alfa julde jabbe gen ciogu wala kasin
sumi bittigedo aisha yeeta do yaani yesu seeda gausu ana do kan yindu njeyo yugu yugu magasin mako o ana wi pep kadule ga client fe goto wala lehin le wi mako rafi hebugol mabbe client le o do wakati ana wada hitane fu ciagal julde
hitane fu so julde jabbe atawan chug ame an fandata fawala sedan sabdena kine en warta sanne duga ana nata jati lada sabdena le julle kay ciagal julle ana sedi chug
gotel mudu won ko tayka to kanko khalifatu njeyo kan yundugo yugu yugu o monarda yimbel jogibe anniyaji lobbi faabobe
wakato ana tidi sanne hunde fe allah me wawa sodde men ciotta ben pe mede wulito e jam fu kay lam ko be tinno faabo amen yalla men ndu me heba me sulda du wela amen
don le lumo medina kura julabe kan en ka ana yidi lumo go hewa kasen kiliyan en garobe sodde kulleji ko be njayeto
awto be wombe joyla kolletiwide golle mabbe o jottaaki kanye e duube ngala kaake golle de kantide dun ana loje golleji mabbe ko be bi ciagal dun be kolletiwide be ngala jawdi gollirde tawene golle mudun ana be de kebal onko fa ko yaata cappande cappande milioji ciagal dun be kolleti kasen horbe mabbe golleji himbe ko ngatta dun ana bonna mayongo fa bidure ne fam anni ko nelad amen yaade joyla imirana kilu mayga neldi awarde facitango sita sitibe alisise
nuko humnido kabaru awagol le cercle deuyla ana humni komngaji noga tati ka nukuji aweter ko yata sapo e jeegon le wi horebe awatobe woni yimbe cubabe ko teeginto yalla liddi awetedi ana moddi ma modja ka e teeknade kabaru jiannam bede wulito e lam on tinno beeda o jama hebo di golliji abdulle jara kanyo horejo fedde humnine awatobe deuyla
mongalam mide ndokka yimbel be talki awgol mide kaybe golliji fuudi be gondi wadde fati tawa e be ngada ko be jidi fuudo mayango sabi e be bawi gollirde kulleji kadaadi ni golle aw
tegan ittorraji be holliti kasin wi nikku fu wala ton ko faabata be mobde di liddi fande maji e tottede patti bona be holliti kasin wi mudintun go pon hewti be torraji hewdi le ngal gollal madame jakté fanta jara kanyo horjo rewbe awatobe on nikku
mi de keban no sanne le odo golle lebbi jeegon fu atawan liddi ko mi kebata wala fu do haadi ga ila golle dato gol fuddi ndiyan gujudan dan wari liddiji di mi jogino fu maroji lebbi joy e bonni ndiyan da
ngal gollal awagon faabi ken rewbe deyla mudintunde nikkuje to jande watte kay mudinde misidaji le gendini dum ko holliti horebe huminibe ngal gollal dum ko imarana kilu mayga hebni sijju tamani yude doyla
na wala kunku himbe hewbe jogiti dalla mudon doktor en kolliti wiide himbe hewbe yawbe doktor ayo sabe onna wala ko yata himbe sappo le teme duron ke bata onna wala watti yoga illa kibina dubbe chapande jago e joy golle chaldi nawdo jodade nokku goto ko boyi kanye e wemberende timata dun e nandore mudon sabe binta na wala kunku ka fay sukabe kolliti wiide no kambe doktor en be fay sukabe du o nyaw ananga dum ben fa be durede no famu kedden na alisise cita sidibe
le wi andan be nyaw giye kan e nandore mudum na wala ciagal yo na wala mawdo bawdo nangude giye ciagal neddo le wi kanko docteur kani banasise jodaade na daraade ko buri ler ngay didi ana wayo pure neddo na wala ciagal do tawede mudum fu ko holiti wiire so anjiddo fati na wala ciagal nange a hana hunchure hune fu ko teddi
soni awadi hono er ngaji nay ana jodi nukku goto ma ana dari ina wa nata da sabe hewtine makkungur nawuru so hono din nawala wari yoga ana bama podeje ko nanne parsamol en nanan mudun yalla ana buita nawala sembe mudun ga ciagal mudun holititama widuna hani nyawnede
so dogotoro en kanyu en ka parasitamol tan wi yimbele be ciagal mu en nawata dum bama yalla nawala o ana santa chawrobe balebe kanyu en ka holiti wide wajibi kina nyaw o tewte ande tafo hodunu ciagal mudun so o sawrire ledde docteur tumani jakite chawro balebe
minga mi kalta fe goto nyawna hore mudun wiide neddo wi honan ki lekki ma de chafaji ana nyawna kunguru mi halta dum ana hani holititade anta sifa nyaw on han nyawnirede mi de way hokkude hone chafaji sifaji tati ko antitrite tri therapy pametede ka e pomati poppeteedo sifaaje tati
micintinde tan wiide na wala caggal ana waawi heewtaade sukaaɓe hono ni yimɓelɓe duuɓi men woɗɗi dunki en anndani ɓe kabaruuji ɓilliɗe cellal kañum en ka holiti wiide yimɓelle ngaroɓe ñalowma kuurɗo ana jooɗi yeeso ordinateur ŋaaji mum'en na du ngomɓele mobilaaji ndo laawi dawol cottooɓe ko ɓooya woni ɓe ɗum yaawi nanngude sanne
Sidio Tamani de Faba Mouya, gouvernement de Suède, Danemark, Suisse, République Tchèque et Union Européenne.
Sakirabe kabaruji ngol le region ngaji med ndi to bafula be do segon cycle a hokama table bangaji temedere dum wadi alal bar yabbena de gaddongol hokugol yo gollede humune de ndiyam malli soma zeppa no be collectivité be ngadi o golle do kabaru golleji mabbe neda ko de yambere wadi yeso kana ko be onoku fayotare kana ko be cuudi l'école horbe soma zeppa mi ade wide no mo intinandu suudi l'école lebbi ngaroji sakirabe kaddu kabaruji ka kette dado e seda yotnde waran jukkine ndi fulo ba hebde www.stjtamani.org na numéro via mon 3321 ba hetinade to salam hebugol latal kuro jibinirdo ana yafi sanne le commune urbain bla e wi horebe mairie o e jisabe jangingul e joingol himbe humani be hoggol ital kile galle kewde le on ko dun sabbibini fa hebude ndu tal kuro yafa ko buri suka ko buri tal ki temer jagon woni ndokkade di mairie o hokki yude lewru janvier warde lewru mars jabbedede kede ko birama wolo gem wi kanko on jokkata to maire commune urbain bla o notegi lande Moussa Malle Cissoko ne lan amen yade ton
Jodi l'état civil
gollirde mairie bla ana yirwi sanne misali mono yo min golliti e commune ngaji goddi kablatan wattu hitane 2017 jangini gollobe état civil mon gendi sapo e jenay njoguden kalima junna sapo e jego njogi gollobe état civil en gollobe humanibe windude kulleji état civil ana linokule ne hewbe mabbe yo gollobe bangal cellal nadun jande sabe benkani heddade lingindi yu bangal adi jogude be bama kanye dun ben janginama hitane 2017 kanye hitane 2020 farde korka fudde jande goddo dun wadama pawido du kabaru nautiragol eta civil yude lebitati arandi hitane 2020 warde joni minkisi benugol teme jego e cappanɗe jeego yimɓe mawɓe ana ton ballooɓe ɓe yella ɓe ɓe ngara état civil ɗum saabe adadu jugement supplétif ɓeydeke iɗum ɓilli e kabaru hasingine laamu ko wonani talki état civil bangal kurtungu adadu mun ana wara e cappanɗe jeɗɗi e ɗiɗi iwde lewru janvier warde lewru mars adadu mayte ana wara e noogay e jeɗɗi miɗen darani dun e misali mo'ingol talkuru yimɓele ɓe keɓi def ɗum woni kabaru diplôme mabɓe miɗen darani mo'ingol talkuru résidence ɗum woni nokku ɗo saaraɓe sukaɓe jangoɓe yeli ɓe yaade jande dow doore goni kañi certificat résidence dartoɓe jo'inde kalisi mun e banque e dun dartoɓe talkuru donnugol mobilaji miɗen mo'ina talkuru yimɓele ɓe jon suudu mun iwi hen dartoɓe hurtade kasi